Kwanza si walisema, mwenye jambo nitakuwa mimi si walisema sana.
Chesi ya jompita we, video mafia.
Aha, kacheka.
Mtoto wa pita.
Aya we, aya we ya mekua. Ndomo zangu ya mekua. Leo mambo salani, mwenye jambo langu mtanambia ni
mimi namba Sela Media, namba Sela Media.
Leo mambo salani, mnasema yawi mtanambia nini? Sasa nyi wanangu unampo kinyonge, sijawazoea hivyo kwenye majambo mkiwa na nyie. Kwanza ndugu yangu kwenye majambo nkiwa na wewe, kama una mapepo washindwa rege,
washindwa rege.
Kama kuna wabaya washindwa rege,
washindwa rege.
Kama kuna mapepo washindwa rege,
washindwa rege.
Kama kuna wabaya washindwa rege,
washindwa rege.
Aya we, aya we amekuwa, ndugu zangu amekuwa. Kidogo changu, kikubwa changu natamba nacho. Ukinipenda na mimi nakupenda tunapendana. Kidogo changu, kikubwa changu natamba nacho. Jambo nikiwa nalo sio kinyonge natamba nalo. Huyo huyo huyo. Huyo huyo. Huyo huyo huyo. Huyo huyo. Huyo huyo huyo.
Sauti ya tinko mabao mtoto mama city mama eh. Ama nchita blaza, amwambie faza maneno, maneno eh. Hatuna sebenza sasa. Take no, tulia wee.
Kwanza nipe mzuka, wape mzuka. Kuna watu wanataka kuluka. DJ ukinikosha, minakuja kukutu. Kama una mapepo washindo arege,
washindo arege.
Kama kuna wabaya washindo arege,
washindo arege.
Kama kuna mapepo washindo arege,
washindo arege.
Kama kuna wabaya washindo arege,
washindo arege.
Kwani Kendrick umepiga wewe.